moko.
Vijana wangu wa maskani mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizaga zalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Eh, vijana wangu mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
But you know, don't you know that when he come attack, come attack, don't you know, Lumiani, don't you know, Mama, don't you know, when he come attack, don't you know, Toto, Weto, Nani danganya, danganya, kama mtoto, Toto, Weto, Nani changanya, changanya, kama mtoto, we mtoto, Nani vuruga, akili, kama mtoto, we mtoto, we mtoto,
Toto,
lo, 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 lo. Jaribu kuja kido, zama ndani tizama. Usije lianzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah. Leo sitokuacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby,
Juta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling na mini. Wakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Wacha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe. Sisidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea. Bembea, bendera pepea. Your eyes ID. Okay, bembea, bembea. Bendera pepea.
Don't you know, don't you know that when he kamata kamata, don't you know, Nuhiani, don't you know, Mama, don't you know, when he kamata kamata, don't you know,
Toto, Weto, Nani danganya, danganya kama mtoto, Toto, Weto, Nani changanya, changanya kama mtoto, we mtoto, we mtoto, Nani vuruga akili kama mtoto, we mtoto, we mtoto.
Sababu ukuna mie, kuna wenye malavi chakufuata we.
Yeah,
sababu ukuna mie. Unani komesha nogesha tatisha. Mina pagawa kwa raza kunazo zipata. Kuwacha nogupa. Hai ya ya ya.
But you know, don't you know that when he come attack, come attack, don't you know, Lumiani, don't you know, Mama, don't you know, when he come attack, come attack, don't you know,
Toto, Weto, Nani danganya, danganya kama mtoto, Toto, Weto, Nani changanya, changanya kama mtoto, we mtoto, we mtoto, Nani vuruga akili kama mtoto, we mtoto, we mtoto.